shangikuwe
ngizathela noma imizuzu emithathu yesikhathisa
angazi noma sangkhumbula na kodwa imiloya nkulunkulu ohlala njalo ekuvusekuseni angazi noma uyasibona Sonke sinte ngikwenzela zona Skathi sonke
Kasuyazi ukuthi nalokhu konke nako
Hey misebenzi Yesandla sami Engakho ngithi kuwe
Kumbolo kuthi kuthandiwe
Yeah. Yes, you are my chosen one. Would you remember, believers? Remember, believers. Remember, believers. Remember, believers. Kumbula kolwa. Kumbula kolwa. Akwazi sesehlwini. Ngizokuphumelela njalo. Ngizokunqobela njalo. Ngizokuphilisa njalo. Ngizokunqobela.